Kayumba n'antawulirirwa yasabala gwa bumba ebigambo bye bamubuulirira yabikwasa muzingo nnyo okakkana yagwa mugagonya ensonga zaali za ntiisa ayaya puliriza bebidi abantu abo si balungi balumamu nga basibagalanye ebiganye balwali bakungo bako nakkiriza bakutwala oyo propaganda wakukunchaya kajuisi kalungi mutaka bebi bakakuyisa bya ddala wanchayira werere werere bibawo ebyo bibawo ebyo bibawo ebyo bibawo ebyo bwe biba bibawo ebyo bibawo ebyo bibawo ebyo bibawo ebyo byansi bibawo munnange bibawo naye byonna tubikwase Mukama Katonda Commander Rastakadi still Aniki Promotions still